studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Aljumare sappo e jetti lewru Août jena yamde soki do studio Tamani miden tawa e maison de la presse do Bamako do jotti nono do kabaruji du yumor way gal konko Mohamed Watara wonto boggi jamde to. Se grabo compétitif wi de lami nodo police ngabe jadin koobe kiddo dum wonto gawoto kanko Mohamed Aliou Touré bete hande o mahanna bede yeso sariya bale dum won kuminide kabaru yimbelbe bonandaay di ngada fewde e mudo be ko litti wi de hande sedade be fu kibbi do ngallure Bamako de o do sariya goddo kasen jadin ke kiddo kanyum wonno wadde bonandaay di to tumburto le fedde ansar din o wonno holita wede wattu jono jukko e de chami do makko ko mo hani yomnede ko do an yafa e mili yaro goto e milioji temede jeddi sefa tiagal ko mo bonnuno janala wal yabbe to tumburto avoka ngabbe kollectivité beltikile dido golleji sanne bete hande yambere roobe le fiobe basket le leedi ndidum hani fuddudo Bamako do ko yaat leedi ele sappo didi kantawe le dido golleji miccete den wiide coupe Senegal kanyu jogi dum sekirab di wonno sembe kabaruji dum jogini o do bete hande di bismillah modon e hedade tiagal ko odo sariya bortina yontere jabbinonde ko kanko noddirted Aliou Mohamed Touré bete hande o mo haani darade yeso sariya miccitede wiide odo jiadinke kiddo wakande be gonnoto gawoto nde holitan wede o wadi to bonandaaji kewdi wattunde jiadin ko be gonno nangude saha leedi ndi fa keben famtaade kede Ousmane Diko
yo le ndarta muya toña be wadi se sariya ka bantina fa nyande aljumaare on golle an sabona avocat embe wadde no toña be baawi sedorade fewde e golleji commissaire kiddo Moujao Aliou Mahamar yo nangado batte bonintinde ndena ko leydi leemu e tiagal mum fu gollidinde e bombe tagu jogade kaborde du tay yamiraka fawarde e masimbinde hewbe fewde e dedo kayfeje fu horeje police kiddo gawo anahani hollitinde mulaki hen du e tawede on sagantobe toña beka kolliti kayfeje fewtina ande an pandani majati on nangado hitande 2014 le lewru décembre Aliou Mahamar yo horeje police islamique Moujao gubal jiadi kawji nongal ngallure gawnde yude 2012 warde 2013 yo kanko yamiranno juude koyde tacce dorri fawarde e torraji kewdi fewde e wombe le ngalurnde yo joni wona arande ko jeedin ka mali wondi e sarede le suudu sariya mali
beta hande o waro o jabono dido golleji ngori kanko Aliou Mohamed Touré o wattu jono hollitam wi'ed dum wonno gube tiagontod yimbelbe bonandaay di ngada fewde muudo be kolliti wiide cdm be fan kibbi do ngalure Bamako nde kede kanko min docteur maître Mukhtar Mari ko komo sifi do en do foccitango mumini sembebu
sargongol wadete jango sabe de magistrat suru sariandu bortinino dum warde e sappo e jetti lewru utundu dum woni jango dum wadete le suudu sariya Bamako yimbele toñaabe fu ngari be ngari hollitinde torraji mabbe yeso suudu sariandu yalla jama o ana fama ko be torra ko wana penen feso yibe ataykita yo ko metti wadino gawo mido mila ko haifa ko ana fami sabe o haifa ma batte o jambi leedindi kanye o jingi fedde ganyo leedindi o barmini dum yibe kewbe mido njidi haifugol wande war hore le wolde e halkude jama dum beyde hen sabe ko barmini yibele be hunkamu wala li habongo yo torra fewde do bibbe galure nde dum woni wande war hore le wolde e halkude jama
sekrabe kala ko kadi don famtade kasin fo don bay ngabude do bemal amé ande ngal nono dimi do dido numéroji di taw min do répondeur kalon ko jiddon chapande jitte ne sappo go chapande jitte ne sappo didi tiagal ko oɗo jiadinke ko goɗɗo kasen mawɗo e mabɓe ana wondi e sarede to CPI to o kañum bonno janale waliyaɓe to tumburto kanko noddirted Ahmed El Fakile lewru septembre ƴaɓɓinon ɗum micceteɗen wiide o jukkonomo mo hanno walde ko yaata duuɓi jeenayi le kaso tiaggal muɗum ɗeɗo jukkoji ɓeydama kasen wiyama komo hani yoɓɓude ɗum woni yimɓele ngallure tumbutuɓe e ɗum yaaha fa milliard goto e millioji temeɗe jeɗɗi CFA wattu joni ɗum woni kamɓe avocat en sagontoɓe yimɓele ɓe ɗiɗo bonandaji ngaɗa fewde e muɗe to tumburtoɓe kollitiɗeɓe haltikile o do golle sanne kedemo kanko noddirteedo maître ma yombo kasongo o kanko yo goto avocat ngabe yimbele dum won huminibe kabaru bonandaji ngati to tumbutodi ko mo sifido hen do faccitango Mohamadou Samaseku.
O crime grave réparation importante
kala bonandaji chatude na kandi e jikkoje nawde non lati anya suru serendu beta ko o e do andu torraji dikibe tubudun ko bebe yimbele fina tawa yimbele tonyabe ngarbe hawrde e sargol ngol ngarbe dun holitindi o sarya golle sabi torraji chatude ngui dawradi yo bonandaji dun di matete fayndar sifa mijoji yimbele hewti suru serendu anditi odo sifa denno an hani kabar mudun hunchene hore no fewiri jikkoje bamade beta ko o na forrajati hono kado sarya denno gollirnde hani facintinde sifa yobgol milioji didi e ugnaji temdere ugnaji debedi mi horan kay wawata sifade fodde kambe denno suru seredu holiti fallabi o yamiri yobe ngatan hakkilo kala sifa bonandaji bangal ngenari o tajoron kay jinge fuf dawrata ke golleji
di sera par question de l'arbitraire soyons en sûrs
kanko neddo dum woni kando sarede ton o wakkati de min battinoma fami bi danya ko sifi do hen wala fu ko jabi haddili hen wattu joni o dati politique an gonde yeltinede le hen faabe jewto yalla hono keri leedi ndi le kere duuji to dum hani haybirede o do boto fuddi to kuli koroto le majjum kanko ministre communiqué kabar ido gollejo holli tiwi be ngaram be jewto do no kabar haggitere laamu su dum wada fa de yalla hono keri leedi ndi hani foddirede ton kede kanko no dette adama cemo ko tiara o kanko ministre communiqué kabar ido gollejo ko mo sifi do hen do fottitango Mohamadou Samaseku
la nouvelle politique de coordination des
imade dati kisi dabare golle yimbe le kumani be jogola teji leedi ndi wadde faaba fawde e sembingol gotuma ko bibbe leedi ndi e pabondiral hakunde leede e kanyi nantingol hakunde leede runande lifu leede de idi kani latanaade leedi men di sababu huntande hore kabaru yiriwere lamorde juttide e dumotode kabar raison ngaji e gure kanyi jogala majji bangi goddo dun huntande hore kabaru nantingol leede e lifu leede e kanyi wattangol hakkilo kala ku dawra inaade golleji tido dabareji yata ciagal funugol hejo golle kertado go woni gede pacintinoje jogala tateji dindi ciagal mijoji e huncangul hore golleji e do gede an hani jogitingul majje landine e fide dabare golleji jogala tateji lidindi
d'entreprendre des activités d'aménagement du territoire
wattu jonobe koliti wiide yambere an hani wadde le leedi ndi dum fuddan kikide hande do bomoko do sukabe robe fiobe basketti be ko yatleede le sappo didi kan tawede leende do yambere figungul an hani fuddude wattu sappo e jetti yamde be koliti wiide maccuji jagom kan fiide nyalawma hande no so lando jabile sappo e jena yamde be bi mali an hani fiidude e Tunisie nokku no dotte do palais des sports kambe kumini be kabaru figul basketti le leedi me dindi be koliti wiide wattu jono detti didi be ceki do hen dum be dartata tu be yewta yalla honno dido golleji kani wadirde fa pewa ciagal mudum jaga bule malde banto o do coupe kede kanko no dotteddo Seydou Mayga kanko no kuminido kabaru secrétaire général on yimbe en fi basket le leedi ndi ko mo sifido hen do faccitango Mohamadou Samaseku
rutal afro basket fuddam fay boyata bangal landinal gal ne mila wiide leedi malindi huncangal hore no fewiri bangal jabgul mabbe bisimgul mabbe nyamduji mabbe e kanyi jahul e garul mabbe dedo ledde sappo didi kanbe hawre be fuf anaga bamko ga wakat joon o denno imade leedi malindi landinal kawrtal gal no fewiri e kanyere dun bamdo kuppu o no dango ngadami fewde e jamarande yo be tinno warde be kebbina nokku pare de sport o yo mo fuf dun no wadana leedi malindi duaw yalla so ndi hebi bamde kuppu afro basket o di hedron di hakki dubi sappo
se kirabe tiagal ko fiugol ballon o fiugol dun basket ko mali ko micciteden wiide dun wonan hanbe fiide nyalawma hande no anni le jamma ko o dun woni senegal guiné ko divar central afrique egypte et rdc congo moy zambique nigeria angola et cameroun
union européenne et royaume uni ngoni faabo tobe studio tamani
sakirabu jurni den jallu do ne le reso ngaji meden di en buddiran do sigaso do ko yatare wobbe le nogo yom kany en gonde famine ton wattu jono no kan sekir do datiji robe le humini be kabaru de nago be jewto yelo no be kan sakira ton basiji kabaru no gube terrorisme be gonde habire no dube jewto no dido golle jo ngori lanni be ko do golle yo fedde de no dutta apdf do tu gorgal fedde wonde kasende no dutta west africa woni fana mudufa be jewre le humini be kabaru de nago be duno kan wotterde koyde mu kamɓe terroriste en ɓe kaani haɓirede wurute gardan fa ɗo yoro soɗo immugol ana wondi e wadde toon fa ɓe ƴewto yimɓele ɓe ñamata fa kara ɗum won sukaɓe ɓe gala hitande fa yettoyo duuɓi joyyi e rewɓele ɓe duuɓi sappo e joyyi fa yettoyo duuɓi capanɗe nayyi e jeenayyi woni fanagol ɗo immugol fa ɓe ƴewto yalano ɓe kani sakkirade no ɗiɗo tiɗalaji gondi gonduɓe lennade oɗo golle yo suudu ministre humnido kabaru tellal leleydi meɗen ndi dow tugorgal UNICEF PAM fawo kañe OMS wurute gardan fa ɗo gawoɗo hono kabaru haggitere laamu worrinoɓe ƴewto yella rewɓele ɓe ana gatta ley hen koyɗe muɗumen fa keɓale hen ngaalu ɓe ɓuyta kabaru keeɗiyanta ko hakkude rewɓele e worɓele ɗum wonoon fana kawrital puɗɗogal to ngal lanniɓe ngal ɗo kawtal fedde nde ɓe noddirta ONG wildaf ko yata rewɓele capanɗe nayom e joyom kañum en gonle ɗiɗo golleji koni fana muɗum fa ɓe ƴewto yella so haggitere laamu ana waɗi ne leydi meɗen ndino rewɓele ɓe kani tawirede ley hen wurute gardan fa ɗo seguɗo kanko ministre kominiɗo kabaru haggitere laamu fa hande o wondi e wadde yiilaro makko ndu ley seguto caggal ko yano kono bugu ko kanko noddirten Alhassane Abdou Mohamed Moussa o wiyama o yiide yimɓele gobɓe toon ɓe yoga e haalaji ɗi fuu jowi ki ñalawma hande o ɗati kanɗi sekede ley hen no haggitere laamu hani waɗirde ley oɗo nokku caggal muɗum to ɓe ƴewto ley hen ɗati ɗiɓe kani sekude kasen jamade nde fammine no ɗiɗo golleji gori sakiraɓe min jowti on sanne heɗade heeƴoji amen hollitinde wiide fa hande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu